que es playa. Dume la mbegu. The Harvey record, Harvey record, yeah. Pedro Sykes.
Oh mama.
Mafansi watagwana. Harvey records. Another label, come skip.
Mafansi watagwana. What? Duli number one. So they give me a lot of people easy. Mishe mishe bado vipo na saman. Nipo toka zaman na bado misha sasa wote na nyumba sema.
Oh mama.
Watagwana. Duli number one. So they give me a lot of people easy.
I say, hey Mr. DJ, sang pandili play. Bata tunakula kwanza weekend like a weekday. Sapo nyona na madusi niulize. Ni kawaida yangu duli na JKB. See you easy. Kwanza take it easy. Utapo nyona na madusi niulize. Ni kawaida yangu duli na JKB. King Cassidy. Ya simu pasta yani namba hii uwite yangi ajena michalazo kwenye pacha brother hii mambo shega kilindo and nobody like me
mafansi watagwana duli number one shone
kimia bado nipo bize mishe mishe bado kipo na saman nipo toka zaman na bado mishe sasa wote na nyumba sema
oh mama watagwana duli number one
shone kimia bado nipo bize mishe mishe bado kipo na saman nipo toka zaman na bado mishe sasa wote na nyumba sema.
Basi tu don't tembeze. You pass the steam. Wote nweleze. Kiss me ma. Kiss me ma. Nyonyeshe. Bile unavyo cheza. Baka yule tupishe. Bele ucheze. Na minyuma ni cheze. You pass the steam. Wote nweleze. Wakuchoka yupo na mapede. Amejipiga kazu yu na kibala kache. Demu wako kwenye pata sincheke. Lazima tamegeka na lazima apote.
Mafansi watagwana. Duli number one. Shule
kimia bado nipo bize. Mishe mishe bado nipo na saman. Nipo toka zaman na bado misha sasa wote na nyumba sema.
Oh mama. Watagwana. Duli number one.
Shule kimia bado nipo bize. Mishe mishe bado nipo na saman. Nipo toka zaman na ponyo na moyo. Unadunda teka lingali.
Bado niko rasta man. Nipo toka zamano. Naponiona moyo unadunda tekali.